Zambia, Congo,
Exclusive
to Zambia. Mama Big Man, Manas, Linchis, baby, or the gift.
When I walk.
Bana mwana ine mula mfulunganya Gana ikalanda shala na kutumana Loku ise katumatine nalikumalina Imagine thinking about yomboko mboko Filavu umpela nukonoko Keti nande fingi palya makoko Isala kuchipinda koma kolokoko International governance avena olioko You such a beautiful thing that has happened in my life And I thank God for that Always be loving you Kana winga kant Akamungeli ha ha I feel love From Landi Manji Magreti Joshi Bandreti Samadi Abdimash From Monday to Sunday
Bebe nanga ebisanga Soki olinyinga Unyambieko bebe Kamona nipenda
Mina ona kama boting Haki mungu nilitapa kama sexy Mifuta kwanza kwa baba tina mama Ni kama vile nikimona mina sema wangu Haki na mungu nisabwe tina mbonda Asi rudi tina loki na kunyumba Gani tese kama vile tina bana Siku moja kama vile tina tutafika Utatengeneza kama vile piungu Haki kukari kama vile nitakula Nilisa kutapa kama vile wewe sexy Haki mungu mtoto kama mimi ni nafsi Haki na mungu ni kama wewe pia Mapenzi yeah. Umazi dude Wesh Kalebongo
Bebe nanga yebisanga Soki olinyinga Unyambieko bebe Kamona nipenda
Seems as if it was meant to be, then I like it, love it. Mami, you such an angel was sent from up above. Your heart like a dove, huh? Mami, nikasa usiaga, come on, Rosa, iwe, kapose, kakulu, kunu matiende kukonga na wish.
Mantan shit,
yeah,
famusa na bako, yeah,
Pantungu, iye inetata bulungu, ha. Erickson,
Congo, love,
love, chocolate,
mami,
shimbunu, niki, yeah, yeah, uko,
Never my name, my big man, my chef.
What's
up, love? See the yard.
And it's the next.
On the beat, and then record.